waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Dad badan ayaa magaca iska bedela marka ay guursadaan ama ay isfuraan. Markii ay guursatay Emilia Rossi oo reer Melbourne, waxay go'aansatay inay qaadato magaca dambe ee saygeeda cusub.
When you get married, you get the marriage certificate. They ask you beforehand what name you want. So I had put my husband's name because that's what I wanted. But then what you need to do
markaad guursato waxaa lagu siinayaa shahaadada guurka. Waxay marka hore ku weydiinayaan magaca aad rabto in lagu qoro shahaadada. Marka waxaan ku iri magaca saygeyga ayaan rabaa in shahaadada lagu qoro sababtoo ah sidaas ayaan anigu rabay. Marka waxay noqotay inaan la xiriiro hay-adda diiwaangelinta dadka dhinta kuwa dhashay iyo kuwa guursada si aan magacayga u soo beddelo. Mid ka mid a sababaha aad magacaaga u beddelayso oo foomka lagugu weydiinayo ayaa waxaa ka mid ah guurka. Hase yeeshee, waxay waa damba go'aansatay inay magaceedii hore dib ugu noqoto.
But then my husband and I separated and then basically I wanted to change my name back to my birth name.
Aniga iyo ninkaygi waan kala tagnay. Marka waxaan rabay inaan ku noqdo magacaygii hore. Marka waxay noqotay inaan wixii hore aan u sameeyay dib ugu noqdo oo aan mar kale la xiriiro hay-adda diiwaangelinta dhimashada, dhalashada iyo guurka oo aan codsado magac beddelid. Meesha ay kaga qornayd foomka sababta aad u beddelaysa magacana waxaan ku qoray furitaan. Maamulada dowlad goboleedyada ayaa mas-uul ka ah diiwaangelinta dadka dhasha, kuwa dhinta iyo magacyada dadka degan goboladooda. Waxayna arkeen sababo fara badan oo dadku magacyadooda u beddelayaan. Ben Finn oo ka tirsan hay-adda diiwaangelinta dhimashada, dhalashada iyo guurka ee New South Wales ayaa sharaxaya.
They may be changing their name to escape domestic violence or start afresh and have a new life. Somebody might have been born with a name like Giovanni.
Waxaa dhici karta inay magaca u beddelayaan iyagoo ka baxsanaya rabshada guriga, sida ninka oo dila ama gacan la aada xaaskiisa oo ay markaasi doonaysa inay nolol cusub bilowdo oo uusan ninkaasi soo helin. Qof baa wuxuu ku dhashay isagoo magaciisu yahay Giovanni oo ah magac Talyaaniya, wuxuuse noloshiisa oo dhan isticmaali jiray magaca John oo ah magac Anglo Saxona ama caddaanka Yurubka waqooyi ka yimaadeen ay la baxaan. Markuu codsado baasaboor, waxaa dhici karta inaan weydiino su'aal la xiriirta in la xaqiijiyo in John iyo Giovanni ay isku qof yihiin. Marka waxaa laga yaabaa in lagu qasbo inuu magaca beddelo. Dadka qaar ayaa magacooda u beddela si ay uga fakadaan kala soocid lagu sameeyo halka ay ka soo jeedaan awgood. Waa kan mar kale Mr. Finn oo ka tirsan New South Wales Births, Deaths and Marriages.
So they may feel more comfortable in changing their name to something that they feel may be more readily accepted throughout Australian society, which could be unfortunate in certain circumstances, but obviously we understand.
Marka waxaa dhici karta inay u beddeshaan magaca iyagoo isle bulsho weynta Australia waa magac ay garanayaan, taasoo ah nasiib darro in dadku ay sidaas dareemaan. Laakiin dabcan waan fahamsannahay in dadka qaar xaalad noocaas oo kale ay wajahaan. New South Wales Migration Heritage Center ayaa sheegtay in markii dagaalkii koowaad uu qarxay in qoysas badan oo Jarmal ka soo jeeda inay magacoodii beddeleen si ay uga fakadaan dhibaato uga timaada dowladda iyo shacabka. Inaad leedahay magac dadka dhaqamada kala duwan waxay hadda walaac ku haysaa qaar ka mid a dadka shaqadoonka ah. Warbixin ay 2015 soo saartay hay-adda Scanlan Foundation loo yaqaano ayaa lagu sheegay in soo galooti badan ay dareemayaan in codsiyadooda shaqada la diiday halka ay ka soo jeedaan iyo diintooda awgood. Dadka ka qayb qaatay cilmi baaristan ayaa sheegay in markay shaqo ku waayeen magacoodii hore balse markay magac Anglo Saxona qaateen markiiba codsiyadoodii shaqada looga soo jawaabay. Dowladda Victoria ayaa wax ka qabanaysa arrinta kala sooca suuqa shaqada iyadoo soo saartay barnaamij loogu magacdalay Recruit Smarter oo 18 bilood soconaya, kaasoo dadka shaqada codsanaya aan looga baahnayn inay ku qoraan magacooda ama wax muujinaya halka ay ka soo jeedaan, si shaqo bixiyuhu uu go'aan ugu gaaro oo keliya aqoonta iyo khibradda shaqo ee qofka codsanaya shaqadaasi. Barnaamijkan tijaabada ah ayaa looga dan leeyahay in lagu yareeyo eexda shaqo qorida wasiirka maaliyadda arrimaha dhaqamada kala duwan ee gobolka Victoria Robin Scott ayaa sheegay in dadka suuqa shaqadu ay ka eexan karaan qof magac gaar ah wata iyadoo aysan ula ka ahayn.
I think we all make judgments about others, so there's very strong evidence we all have unconscious biases, and unfortunately they affect some groups more than others. And it's very interesting because
waxa ila tahay in dhammaanteen dadka kale mararka qaar aan fikrada ka qaadano, marka waxaa jira cadeymo adag oo muujinaya ee xasho uu qofka sameynaya xataa uusan garanayn. Nasiib darrase, dadka qaar ayay aad u saameysaa eexdaasi, waana mid aan ognahay sababtoo ah xaaskayga ayaa soo martay dhibkaas. Waxay ka soo jeedaa China, markay magaceeda ka dhigatay mid Anglo-Saxonana waxaa loogu yeeray interviewyo badan. Wasiir Scott ayaa qiray in qofku inuu magaciisa u beddelo si uu u badsado fursad shaqo aysan wax loo baahan yahay ahayn inay dhacdo.
So it's a big thing for someone to change their name. It's not a flippant decision in many cases, and it shouldn't occur, but I think
waa wax weyn in qofku magaciisa beddelo. Ma aha inta badan go'aan si degdeg ama si sahlan loo gaaray, mana aha inay dhacdo, laakiin waxay ila tahay inaan ka hadalno oo aanu fiirino waxa aanu ka qaban karno. Waxaan rajaynayaa in waqtiba ha qaadatee inaynu yarayno eexda, laakiin waa inaanu xaqiijino in dad badan aysan magacooda beddelin mustaqbalka si ay shaqo ugu helaan ama uga baxsadaan eex iyo socod. Ben Finn oo ka tirsan hay-adda diiwaangelinta dhalashada, dhimashada iyo guurka ee New South Wales ayaa sheegay in dadka da'doodu ka weyn tahay 18 ay xaq u leeyihiin inay codsadaan magac beddelid.
Different states have different laws and different requirements for their change of name. Some states have residency requirements for 12 months. Some states have less.
Gobollada kala duwan oo shuruuc kala duwan ayay leeyihiin. Waxay leeyihiin shuruudo lagu xiro magac beddelidda. Gobollada qaar waxaa shuruud ah inaad gobolkaasi deganayd muddo 12 bilood ah. Gobollada qaar waxaa hadda ay wax ka beddelayaan shuruucda magac beddelidda. Qofkii dalka dibaddiisa ku dhashay oo raba inuu magaciisa beddelo oo ku nool New South Wales waa inuu ugu yaraan 3 sano oo isku xigta degana gobolka New South Wales. Haddii aad tahay waalid ilmo ka yar 18 magaca ka beddelaya, waad ka beddeli kartaa haddii aad shuruudaha soo buuxiso. Codsiga magac beddelidda waxaa laga samayn karaa online ama inaad booqato xarunta hay-adda qaabilsan arrintaasi. Foomamka waxaad ku buuxin kartaa online, laakiin dhammaan codsiyada lama aqbalo ama lama yeelo.
For instance, we also have a requirement that a name can't be changed more than 3 times by the same person, or can't be changed more than once.
Tusaale ahaan, waxaa jira shuruud ah in magaca aan la beddeli karin in ka badan 3 jeer, ama aadan beddeli karin 1 jeer ka badan 12 bilood gudahood. Waxaa dhici karta in shuruudahaas laga khafiifiyo dadka qaar, laakiin waa inuu ogolaado diiwaangeliyaha guud ee hay-addu. Sidoo kale, haddii aad tiraahdo waxaan la baxayaa magac cay ah ama magac la mamnuucay, hay-addu way diidi kartaa codsiga. Haddii qofka xannibaad xagga sharciga ay saaran tahayna, waa loo diidi karaa inuu magac beddelo. Si codsiga qofka loo ogolaado, waa inuu bixiyo sabab qaas ah oo uu u doonayo inuu magaciisa beddesho.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 PM, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.